Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, we are here for you. Anakuvika vazi la furaha, anaondoa huzuni ndani yako. Anzina rupre kisataya ila suneri ya mahanto shadakani ya mahanto. Nimeomba sana kwa siri, machozi mengi sirini. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Nililia sana sirini, nikiwa mimi na wewe peke yetu. Leo umekuja hadharani, umenijibu kwa ujasiri. Siwezi kusimulia. This is all for you.
Mana si doctor Ibiana namke wake.
And you go ahead and thank my Father, my Maker, the King of Glory, the Great I Am.